studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
On a heeɗi ɓe studio tamani oɗo saha yo sakki ko moɗo Ousmane Diko haalanton kabaruji gonɗi ɗo ɗi ƴiwde men zante la presse ila Bamako yo gañi Kanté wonani hen to ɓoggui jande to wayde ndenago ɓami noon kulɓiniɗo le sahale ɓaleri leydi meɗen masibaji pewtinaɗi larme Mali e ɓe kufinaji bulo bulo ɓe kañu e hoɓɓe noti ɓe ana gondi e ɓeydade lebbi handenni. On jettoɓe yogaɓe ka kolliti yo wayde heɓande walde torra ka jogalo waddani hono jalogol wayde ndenago. Président leydi Amérique du kawɗoni kanko Donald Trump o andini o yaltini leydi makko e ley kawral Paris hitande 2015 ngal hono banggal faddade waytagol wakkati. Ministre Hawalu cena e yirwere jundinde leydi meɗen ndu hokki yamirore puɗɗaɗo golleji hono awtagol doguinirɗi ndiyam ɗe ɗum woni fonceji ɗi gallude mawde nde. Yo ɗin gondi sembe kabaruji ɗi men jogani on bisimilla maɗon e dow studio tamani. Wayde ndenago ana wondi e janggudu fa heeɓi hono jalogol le sahal e ɓaleri leydi meɗen fo masibaji pewtinaɗi larme Mali ɓe kufinaji bulu bulu e hoɓɓe notiɓe ana gondi e ɓeydade. Soldat Saint Francis hono mbarmi le camp oni tombututo goto ka ana hulta jaati ley jaaɓe kanuji pellaɗi fewde e nokku o. Keɗɗan Oumar Waygalo fa ɓeydoroɗen faam.
Le capantati go lewru meh ƴaɓɓinondu soldat sen jeegom leydi Niger kañe yonkiji muɗum karba nokku noddirteɗo abala iɗum woɗɗiri ngallure ñamayde kiloji temeɗiɗi kerol mabɓe hakkunde mabɓe e Mali. Kenyan bomboje paɗɗama fewde e kam ministre ma gonɗo to Tumbuto o ɗum waɗi sababu du so solda siɓe barkanɓe Faransi ɓe won barmuɓe ley hen goto du nawniki sanne. Ko heewi ɗeɗo bomboje fo keɓay nadde ley camp o wotere naati toon waɗi bonandaji. Le lewru ƴaɓɓinondu du micciteɗen wiide hono oɗo bonanda goto waɗi toon soldasi goto heddinoki ley hen. Alalbari ƴaɓɓinonde wakkati sappo e jetti yamde hijande armé Mali iwrunde jaɓalana gandi nampala tuna waɗa fewde e muɗum. Minitaire ngaɓe taton keddiki ley hen ɗiɗon woɓɓe barmi ley hen won majjuɓe seediɓe woɓɓe kollitiwi do kamioji cumama toon. Le oɗo nokku goto du ɗiɗi lewru meh ƴaɓɓinondu bonanda waɗama fewde armé Mali soldat en jeenayom keddiki ley hen joyom barmi ley hen noon laamu o hollitiri wiide.
E wi seeɓakile en yogaɓe ka wayde heɓande dabare haɓugol e torra ka ɗumen jogala woni ko saaban hono waɗa watta masibaji leydi meɗen. E wi Serge Daniel noon kana gollidinde G5 Sahel heɓa doole fa wolde ɗi ngala noon ɗi keɓa haweede. Keɗeɗen ko haalde Idrissa Sago le faccitago Oumar Waygalo.
Iɗum hollito wiide ɗati jaltinaɗi fa jaddinkoɓɓe kaɓe ɗiɗo ɗati peewayi sabi de en jeehi ila lebbi jeego jaɓɓino ɗi eɓe darta faɓe jooɗo ley keeri leyɗele ɗe hakkunde Mali e Niger, hakkunde Mali e Burkina Faso, hakkunde Mali e Murtani. Ko joint en sirriji le leyɗele ɗe kolliti wiide eɓe keewi le oɗon nokku sanne eɓe gonde yaltinde ley hen ɗati. Joni ana hollito wiide ministre ma ana ley nokku ana hani darade darde muɗum barkan koɓe lonti serval ko wala fuu ko yiya le golleji maɓɓe ɗi sabi de serval kañum golla no golleji kewɗi le sahal leydi ndi.
Kala ko jiɗɗon famitade kasen pooɗe fayde beme amen ande Facebook na Twitter na du ono mbawi hollitinde hakkillaji mawɗon de noddude numéro ji capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeetati e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeetati e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi. Bandeji ɗiɗi jogiɗi kaɓorɗo du caami keñe e naɓu natuɓe luumo Monzonga ɗo hakkude muɗum e Ansongo yo kiloji sappo ɓe teeti ko ɓen jogino fuu paɗe maɓɓe dogude. Milliard goto e millioji temedde jeenayi e capanɗe joyyi e tati gooni hokkaɓe hono baale politique fa ballitiron. Bamakonkoɓe hewɓe ka mbi ana heewi ndi jawdi ana heewi fa sanne. So yogaɓe mbi du yo ɗum bonande jawdi won hollitiɓe du ana hani yalla démocratie ka ko ana yaara yesso. Kanko Mumini Sendi bu o seeda koɓe kaali keɗoɗenɓe.
Miɗo minane leydi ndi hokkugol jawɗe baale politique en yo yoka e maɓɓe tan heɓata ɗum. Min jeyɗo jawɗe ɗe natata wona hono mi yiɗa ɗum ka yela an yo ɗi naate ɗo ɗin kaani. E hakkille an ɗum yo ko wooɗi saabe de le démocratie gonɗe banque démocratie joƴine kambar jawɗe baale politique en. Miɗo miila laamu o ana hani huntande hoore sukulaji ɓiɓɓe leydi ndi goɗɗi hono jande e guure. Wakkati joni ñamri ana tiiɗi laamu o ana hani miijade dow mum fadde maɓɓe bonude jawɗe. Milliaruji ɗiɗi dokkaɗi baale politique en e ɗum nafano so tawi ɗum natama e kabaru golle sukaɓe. Gonga kay ɓiɓɓe leydi ndi jaɓay guure min tewtatata fo ka laamu o ana wondi e bonude jawɗe ɓeɓen jeeɓa tiiɗalaji ɓiɓɓe leydi.
President leydi Amerika dun kanko Donald Trump o andini kene leydi mudun o yaltini dun du e kawral Paris hitane 2015 gal fa haggo hono bedegol wulare yo anya mo leydi kewde ka konni hono Chine fa warde France e wi hono kanko president leydi France Donald Trump o wofi lawol hono battane aduna ko warata president leydi Russie no kanko Vladimir Putin o honnaki anya Donald Trump ka kanon o andini du monofu wada noddango fa kala gollide makko nanno fewde o do kabaru honjotobe yogabe ka kolliti leede afrique de anakani ila joni daranade ko emu en kanko Ahmed Sekou Diallo horeje platform bali hala nane en do kabaru no wattu e waltegol mudun wonko haade Cheikh Azed Traoré kedden ko Umar Waygalo faccitanen
l'impact de la décision
do anyaade di Trump bami kutteji di an baye yottade kaldal e kawral Parisgal idon waylatade sababu du so leede godde kasen de biye jaltinan le hen koyde mudu en kinnoto no yirwere hani wadirde le nokkule de be jeggita kutteji ko don wawi yottinde no wattu wondi e waylitirade sartobe kanyen kani jodno o do golle wori sabi de so leydi bami fa sinnini gal do kaldale kawral an hollita wiide rewan kongol mudun kutteji jottoto leydi malindi jawdi kandi yaltinede de ko yata milliarduji temedere dum anni fabirede yella yirwere an wadde leydi malindi fabde alon be kani fotude no wattu wondi e waylitirade joni o so ndido di hebaka ene jawata hono kaden dernirade ko hemede
nous organiser de compter avec nos moyens de bord
hono projet goto noditode climat et énergie fuda ma kenya yoro so neno yo yeso no yo hejo hono gandotongo do hono buitugol hono feccere nawtortobe du ledde buitugol feccere fawarde e nawtortode ledde fawarde du kanyun e yambingol hono tutugol ledde le dokuton o yalla kutteji waltagol wakati di ana tede yo dum o projet golle mun dadda yo dum projet dubi didi mo uniforme wadata hen du ko lat yata fa milioji temet tati e chapani jetti sefa golle tede du le segu kanyu kutala fawarde e yoroso ministre hawalu chena e yirwere juninde leedi meden yamiri hono pudda do golleji autogol doginirdi di do woni fonseji nanno o golle lewru hurndudu huban hono kominaji bamako di fu fa buitan hono dehal bamako de torraji toboji di kanko madame keita aidambo ministre hawalu chena e yirwere juninde wonko halde mahamad baba kunta keddana umar waygal
ce collecteur est très important
o do golle anana fa sanne komi dido bodo bamako do odon andi deedana kewi hen sanne on fo njihi do no tunele de gordino wattu jono jamarnde fan hanu kindirde do hen juude pammine du le ko warata ko be yew fati cuudi mahedo kana mahede le ko warata ko dum mi ngaran yaltindi hen dati min jeyal hon dido golleji kani tabirede dido golleji ngaran golle le komin ngaji gondi bamako do fur wattu jono mi de jogitid alaji nayiride bangal gal musaddaji ka hitani kande ko wayliti li hen mer ngabe fu ngaran watted li hen puddode fa timmode
depuis le début jusqu'à la fin
Union européenne et Royaume-Uni ngoni fa botobe studio tamani
le kabaruji region ngaji meden ke ben faamo hono galleji chapande joy di kewa bawdo li ansongo mballirama kenya kalisi jiwdo ujinaji nogay jetti yaade chapande nay ujinare galle fu ndi jawdi ndi croix rouge hokki ana yafa e bidoji jetti sefa ko batoto chapande joyon remabe computer e kadimi ande demal dokondiri hakkilo bete hande sigasu batani modon yo beedude kebal computer fa warde e faamande si audiji computer demitedi wattu ceedu yo walde hala nana e région o darani latogol todo batu ko buri temlere chapane jeegon sugadu dokama kenya kaki ko gollira le kulikoro nana ana buri milioji chapande nay e jetti gadaade e leedi do kaki yambere mudun dokal mudun du wadama do teddegal ministre darani do golle e faamu mudun le leedi meden kay hono luma bangasi nango nanete jango pade den non hono remobe tigaje an gondi e faminede pale ton fu ila kenyo odo batu balde didi yo USAID darani le dabare projet yambigol dematigaje yo do kaddude dido kabaruji fande kede hedade yotuno men anan yeso den no kede den na hono hejo dabare kominaji